Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bannange banna Uganda mwenna n'abasiraamu mwenna, bagala okubabikira okufa kwa Sheikh Office ya Supreme Mufti of Uganda wane Kibuli nga abadde aweereza mu da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasazeewo n'amujjula n'olunaku olwaleero. Enteeka z'okuziika zonna zikoleddwa ng'ajja kubeera ng'asabirwa wano insha Allah enkya Kibuli wano okuva saawa nnya, we tujja okubeera nga tumwogerako n'okumusaabira n'okumusomera ku Qur'an paka okutuuka saawa musanvu. Awo ate bwe tunaaba tuvuddewo tumutwale gye tugenda okumuziika ekigoogwa, mayiro ndowooza ziringa mayiro 15.